mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu bya radio ijwi rya Amerika. Mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mushobora no kudusanga kuri internet kuri www.radioyacu.com. Turi no kuri Facebook na YouTube VOA Radio Yacu. Hano i Washington DC muri studio ya 7 muri kumwe nange Eugenia Mukankusi. Ndabaramukije mwese abatwumva muherereye hose ku isi, mbashimira kuba mwahisemo kubana natwe muri uyu mwanya. Ikaze mwese kuri radio yanyu muri kiganiro
muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Hano muri studio ya 7 ku buhanga bw'ibyuma turi kumwe na Nelson Robs afatanije na Nadia Taha. Mukanya arakira telefone zanyu. Mwakoze rero abamaze kuduha nomero zanyu, abandi namwe ubwo naho mukanya nk'uko bisanzwe. Mu kiganiro muri sanga uyu munsi turi mu nkambi ya Nakivale muri Uganda. Ni nkambi icumbikiye impunzi zirenga 140,000 biganjemo Abanyekongo. Abarenga icya kabiri ni abagore n'abana. Abayituye babayeho gute, by'umwihariko abari n'abategarugori? Uyu munsi radio yanyu yifuje kubaha ijambo nubwo tutari bushobore kubageraho mwese icyarimwe. Murabizi buri wese afite inkuru ye yihariye, ariko abantu bagenda baziganiraho bikabafasha kandi ngo ubwenge burarahurwa. Reka rero mukomeze kutega amatwi ibiganiro byacu. Turimo kugerageza guhamagara mu nkambi ya Nakivale, ariko sinzi uko byifashe ubu ngubu. Telefoni ntizirimo gucamo neza buriya mukanya ntitumara kubona abadamu bifuza kugira icyo basangiza abakunzi b'ijwi rya Amerika. Turaza kubaha ijambo hanyuma babaganirize. Nime mwumva aka karirimbo.
Kubona uri na sona sowanyu oranzo kujani wachu uri na sona sowanyu oranzo kujani wachu ora semwiza wanje ora Angie Ora nima yumugamba Ikima nibatere ora kanyana kiburundi kikina bagachura ora kanyana kiburundi kikina bagachura ora semwiza wanje ora Waje mani chanye yindi iteze ibiganza niwanyirije kuzuba waje ukwezi kwaka niwanyirije kuzuba waje ukwezi kwaka ora Senjuti anje
Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nkuko nabibabwiye dutangira turajya mu nkambi ya Nakivaru uyu munsi duhi ijambo abadamu nubwo telefone zirimo kugenda nabi ariko muri uyu mwanya turi kumwe na Emeline Munezero nagira ngo tumuhe ijambo tuganire gatoya ku bijyanye na n'ubuzima babayeho Emeline uranyumva
Ego ndabumva
ikaze ku ijwi rya Amerika
Yego
nkuko nari mbivuze Yego, rizera ko bakumva. Wongere ijwi hanyuma tuganire wagira icyo ubwira abadukurikiye muri uyu mwanya kubijyanye n'ubuzima bwaho ngaho mu nkambi gihe ibintu byifashe gute mubayeho mute.
Aha muri nkambi y'amatugare ubuzima cyane kubyerekeye umutekano ntabwo ari ubuzima bworoshe buragumye cyane cyane kuko intanze nk'akarorero abakenyezi babayeho mu buzima budasanzwe kuko n'abahunze bafite abagabo bumvikana bageze aha kubera ubukene burenze baratana bararyana ubukene nk'uko babivuga rero abakenyezi benshi usanga bubatse ingo za bonyine nk'akarorero umugabo aratura ngo agiye gupagasa akagenda agahera iyo yagira uko ugasanga n'itelefoni yayikuyeho yabaye ari kubisaba bakakubwira ngo burya ntitukiri kumwe hejuru y'iki hejuru y'ubukene burenze icyo gihe rero umudamu yirwanaho n'abana akabura icyo abagaburira akabura akagwaza akabura uko abavuza akabura uko abigisha ubwo ubuzima nuko n'ukuri buraremereye buraruhije umukenyezi wa Nakivaru abayeho ubuzima bubi cyane ariruka akarondeza hirya no hino ari we umaze kwiyakira akamenya ingene yiba ko kugabura ubuzima gutanisha umwana kugira ikiburi kimwe cyose ugasanga umubyeyi ariko yiba ko
yego abo uvuga abo bagabo uravuga utubukene buratanya imiryango abo bagabo naba bagiye gukora hanze y'inkambi cyangwa baba bakiri mu nkambi ariko bagiye gushakisha imibereho barangiza bagata imiryango bimeze gute
hari abagenda bakajya inyuma y'inkambi kuko uragenda akajya gupagasa mu gihugu ariko nyuma y'inkambi akagenda ariko agenda akubwira ngo ngiye kurondeza ngo urabona ko ubuzima bwanjye yarangiza
ibyo
ni benshi cyane babayeho muri ubwo buzima rero
nicyo nari ngiye kukubaza nti hari benshi abagabo benshi bati ngo gutyo
ego hejuru y'ubukene amwe bicara atacyo barya barabana mu maso umugabo yagiruka ati ndasanga arasenkuyeho cyangwa biragenda gute umwana ndamusomesha gute noneho akanyagayo agataha akagenda
yego hanyuma ubwo se bigenje gutyo mwifashisha nde muremera mukarera abana mwenyine cyangwa hari ubundi buryo mwifashisha nk'abayoboye inkambi cyangwa se nabandi kugira ngo murebe ko mwakemura icyo kibazo
mukenyezi w'umutima nyine agarwanaho mu buryo abashoboye nenda ajya gufagasha nawe waronka icyo akorera umuntu akamuha icyo kugaburira umwana nuko yakibuze naho nuko akihangana sinzi nyamutse usanga abana babaye bwa mayibobo ntibiga urumva umwana amaze kuba atiga amaze kuba agwara ntavutse nuko urumva ubuzima buba bwononekaye mu miryango
ntibyoroshye. Reka njye ku murongo wa telefone. Noneho hanze y'inkambi hari bamwe bakunze b'ijwi rya Amerika bifuza kugira icyo bavuga. Hari Gabriel Muhereho, ashobora kuba hari nk'icyo yifuza kukubaza. Gabriel, ufite inema, turakwakiriye.
Urakoze cyane.
Urahagana hehe?
Nibyo koko, nitwa Gabriel, turimo amerere mu karere ka Ruhango, barabyumva ko ni mu gihugu cy'u Rwanda.
Yego. Waba ufite igitekerezo cyangwa ni iki inyunganizi cyangwa ikibazo wifuza kubaza uyu muvandimwe dufite ku murongo wa telefone?
Nge icyo mfite ni ikibazo. Mu by'ukuri birimo birumvikana ko ubuzima babayemo n'ubuzima bugoye. Hanyuma nabaza ni wenda hari icyizere bajya bahabwa na Leta cyangwa se n'abantu babakurikirana y'uko igihe kizajya se hashyirwaho gahunda yo kugira ngo babagabanyirize ubwo bukene, cyangwa hari gahunda yashyirwaho kugira ngo bareme akazi mu rwego rwo kugira ngo bagabanye ubwo bukene bubatere ibyo bibazo byose numvise agarutseho.
Urashaka kuvuga mu gihugu barimo, niba hari icyizere Leta ibaha?
Hari icyizere Leta ibaha y'uko bashobora kubafasha mu kugabanya ubwo bukene butuma habaho iyo separation yabo.
Subiza icyo ngicyo, hanyuma ubwo uramubaza ikindi mu kanya. Emeline, umbabare turagufatiranya ariko ugumeho gatoya kugira ngo tukwibarize utubazo dukeya. Uyu muvandimwe Gabriel arabaza niba hari icyizere muhabwa na Leta cyangwa se niba hari n'imirimo yaba iremwa aho ngaho mu nkambi kugira ngo mubashe kuba mwakemura ibyo bibazo uvuga muhura nabyo.
Ngerageje Leta nta cyizere yata, ariko iravuga ngo kura amaboko mu munsi mukore. Ndaburazi gukora bisaba umutahe, gukora bisaba uburyo kanaka ukagira aho uhera. Mu gihe rero ababishoboye bafite aho bahera ubwo barakora, ariko iyo umaze kutagira aho uhera uriya biragoye gukora aho uhera, nyine haba hagoye.
Gabriel, komeza Emeline, uzuza igitekerezo cyawe hanyuma mbone guha umwanya Gabriel yongera kubaza ikibazo cy'icya kabiri.
Nacyo ndavuga na Leta iratubwira ngo dukure amaboko mu ntoki dukore, ni ukuvuga ngo umwe akarondeza hari buhere. Ariko ikintu kiba kigoye nyamukuru, ubwa mbere umukenyezi yagize ibibazo nk'ibyo, biragoye kwanza ko yiyakira ngo yumve atuje, biragoye. Nanikigiye kabiri kugira ngo aronke umushinga w'ahari buhere mu gukora, nacyo n'ikibazo. Rero birasaba ngo umuntu aronke ahari buhere ahere kuki nkora iki, cyo kima nkunga umuryango wanjye, icyo kibazo kiba gikomeye cyane. Ubutahe ni ubukenewe kuko ibyo gukora yiri okeni urabibona ibyo gukora mugabo biba bigoye kugira ngo ubishike.
Gabriel, hari igitekerezo wamuha cyangwa urashaka kumubaza ikibazo cyawe cya kabiri?
Ndifuza kumubaza ikindi kibazo. Hanyuma nifuzaga kumubaza nibyo koko mwarimu abigarutse ko bari mu nkambi mu gihugu cya Uganda. Hanyuma namubaza ni ese nibiki yasaba Leta y'aho bagiye baturuka mu rwego rwo kugira ngo bahunge ubwo buzima babayemo muri izo nkambi basubire mu gihugu cyabo cy'amavuko.
Emeline
ikibazo cyane ndee
Emeline wamwumvise cyo akubajije Gabriel
oya
so wamusubiriramo ikibazo cyawe muri make ya Gabriel
yego nagishobora n'indimo ndamubaza ese ningi kibasa ba leta y'ibihugu bagiye baturukamo kuko bari mu nkambi mu gihugu cya Uganda but they are not their birth country nagaribye ibihugu wenda baturutsemo cyangwa se bagiye bahunga so I'd like nifuzaga kumubaza ese ningi kibasa ba leta za leta zaho bagiye baturuka ningi cyakorwa n'izo leta zaho baturutse mu rwego rwo kugira ngo babakorere ubuvugizi babashe kubaho neza cyangwa se babe bagafasha gusubira muri bihugu baturutsemo
Emeline wamubwira n'ikifuzo mwamufite
n'abaje kuri kimwasaba leta y'ibihugu maje musurukamo kugira ngo mubashe gusubira yo sindi ko ndabyumvise neza Gabriel rero nkanje cyane bivuga ko ubundi abantu ko baba barafunze bari gutandukanye hari igihe baba hari umuntu avuga ati igihugu byo nabyo kugira ngo nzogisubiremo nuko ndumva ibintu bimeze ukuntu uku no kubivanye n'ingene yahuru ni ukuvuga ngo igihugu kimaze kumva kirimo amahoro n'umutekano uhagije ko amakuru y'ibintu byatatumye tuba tuyumva icyo kiba dusaba rero ni ukumva amahoro ahagije buri umwe umwe wese noneho icyo yajya ahunga akumva yuko cyemutse n'umukomiso nawuvuga umutekano wiwe akumva ko wubahirijwe niho yokumva imbaraga zo gusubira mu gihugu yaje aturukamo ariko mu gihe wumva yuko ukibangamiwe nta mutima wo gucika gusubirayo waronka ko tuba usa n'uwacitse ku icumu nuko ntanga inyishu kuri icyo kibazo
Gabriel wamwumvise izine
bashobora gusubira mu gihugu wenda mu gihe bumva ko ibyo bahunze byakemutse niba namwumvise neza
yego
hanyuma navuga nise the sources of that amasoko yaha isoko y'ahantu bakura ayo makuru ese basi baba bagizeye aho bafite uburyo buhwite wenda bw'uburyo ki bagenda bakurura amakuru aturuka mu bihugu bigiye bitandukanye bagiye bavamo kuko biragenda bigaragara ko igihugu bagiye baturuka for example nk'u Burundi birimo buracyura impunzi ziri mu Rwanda kandi u Rwanda ririmo ruragerageza kubwira impunzi zabo nibatahe so nifuzaga kumubaza ese ahantu bakura ayo makuru y'uburyo igihugu kiba gihagaze basi harizewe
nk'uko bivuga impunzi zirashishikarizwa gutaha urugero utanze ni nkaho mu Rwanda ariko no muri Uganda hariya muri iriya nkambi ya Nakivale baherutse kohereza Burundi baherutse kohereza intumwa kujya kuvugana n'impunzi kugira ngo barebe uko zatahuka ariko bamwe baracyavuga ko batari bumva batekanye ku buryo bataha ubwo rero ndeka atubwire Merine amakuru muyakura hehe y'abantu bababwira ko mu gihugu hifashe ko mutabasha kugerayo aho nta bashobora kubaha amakuru yenda yaba ari nk'ibinyoma bigatuma muhera mu nkambi
amakuru twebwe yakura ni ku maradiyo yanyu nyene niho yakura ni ku maradiyo imaze kuba iri mu ndumbiriza akavugwa iwanyu nko ku maradiyo nka yose hama nawe nicyo kigero dufite amaradiyo ni umuco ni yatubwira ukuri niho dukura amakuru
reka twakire na John Frank Karuranga uranyumva yego ikaze ku ijwi rya Amerika uherera ahagana hehe wowe
murakoze cyane kubona ndima Nairobi
uri hehe
ndi mu mujyi wa Nairobi
yego yewe ufite igitekerezo cyangwa inama wifuza guha uyu muvandimwe turi kumwe ku murongo wa telefone
yego bose ngira ngo jyaje
komeza ntago tukumva John
allo
komeza igitekerezo cyawe
allo
Turakumva. John, turakumva. Hello, John.
Hello.
Turakumva, komeza igitekerezo cyawe. Ndumva telefone ya John igomba kuba itameze neza, reka tuze kongera tumuhamagare mu kanya hanyuma akomeze igitekerezo cye. Ye, mu kanya rero turaza gukomeza tuganira kuri ibi bibazo cyangwa se ubuzima impunzi zibayeho mu nkambi ya Nakivale muri Uganda, ariko telefone zaho nazo zimeze nabi, ntabwo zirimo gucamo, ariko mukomeze mutwihanganire, turaza gukomeza tubahamagare.
Zago kunda nuko turi babiri tano mufanguye mwijeje ikintu kimwe ko ntaza kwibagirwa ho nabandi hose uko wambehe byose nana hato yusize niyo mpamvu ngira nti uri kirenga we icyambu cy'Imana di mama ngenda kurwanira ishyaka mubaza kurwanya shenge ngite nashibutse
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ikiganiro muri Isanga turimo Nkambi ya Nakivale muri Uganda. Ku murongo wa telefone twakire David Nsengimana. Uranyumva David?
Ndakumva neza cyane.
Wiriwe ikaze kuri ry'Amerika.
Murakoze cyane. David Nsengimana imututu mu karere ka Nyanza mu Ntara y'Amajyepfo. Mbere na mbere ndabashimiye ku kiganiro cyiza muri kutugezaho.
Murakoze.
Yego, rero ku nsanganyamatsiko nziza mwatugejejeho hari bimwe mu byifuzo ngira na bimwe mu bibazo ngenda nibazaho gatoya. Sinzi niba nawe batangiza.
Yego.
Mbo nibazaga ikibazo cya mbere nkunda kwibaza ngo ese nibi, kuko nabonye nimba tuvuga umutegarugori nahise nibaza no ku ruhare rw'umwari avuga ni uburezi bw'umwana w'umukobwa mu bari mu rugo buzima bwo mu nkambi burabuzwa bute, ese burakurikizwa uko biba byabakwiye? Nkangira nibaza ngo ese hashyize iteganywe umwihariko mu guteza imbere umutegarugori uri muri ubwo buzima bwo mu nkambi, ubwo ni ku ruhare rwashyitse, nimba hari umutumirwa dufite simbizi uri buze kudufasha.
Turi kumwe n'umwe mu baba muri iyo nkambi, yaduhaye akanya gatoya afite, turagira ubwo yakubwira niba hari icyo abiziho, niba
niba naza gusura ijambo nyamaze kumusobanurira, ariko cyangwa umeze
ashobora kubanza akakubwira cyane cyane ahereye kuri icyo cy'uburezi. Emeline, ndabizi ko udafite umwanya mwinshi, ariko wabwira David kuri ibyo bibazo bye uhereye kuri icyo cy'uburezi bw'umwana w'umukobwa mu nkambi.
Mwatahuye neza, namwumvise neza, byo ndumva mwenga biracika.
David, David muri make ongera umusubiriremo ikibazo, ibibazo byawe uko ari bibiri, ndumva wabajije iby'uburezi bwa umwana w'umukobwa n'ibijyanye na HCR.
Uburezi bw'umwana w'umukobwa bubasha kubahirizwa mu nkambi, kubera ko ntabwo mbizi neza niba koko hari amategeko biba bisaba kuvuga ngo nubwo bari mu nkambi ariko abana hari amahirwe bahabwa bakiga amashuri. Sinzi niba bikurikizwa. Icya kabiri ndongera ndibaza ngo HCR nuwuhe mwihariko igira mu guteza imbere umutegarugori uri muri ubwo buzima bwo mu nkambi? Murakoze.
Yego, urakoze nawe David. Emeline, wamwumvise noneho
aravuze ngo nimba hari amahirwe abana b'abakobwa baba bagira kugira ngo babafashe kwiga amashuri.
Abana b'abakobwa kwiga ku mwana ni uburenganzira, aho mu nkambi abana b'abakobwa babasha kwiga, ubwo burenganzira burubahirizwa, babifashwamo gute?
Abana b'abakobwa ni benshi cyane, bahuje amashuri ni benshi cyane, bakiga bivanye n'uburyo, kuko nubwo bavuga ngo ni amashuri ya government, hariho ibintu baba basaba, barasaba ibitabo, niyo bagita kubibaha babibaha igihe cyararenganye, bisaba ko umubyeyi aba ashoboye kuronda igitayo y'umwana, akaronka inifomu, akaronka nawe urabyumva, hari izi ntoyi bari hihe. Iyo umubyeyi abonye ko atari buyironke rero bica intege, imuca intege, noneho n'umwana agacika intege, ubundi ujya ku ishuri bikaba birahagaze. Ni benshi cyane batiga, ariko aribo baronka ubufasha, ariko hariho n'abandi benshi bataburonka, abataburonka nibo benshi rero.
Hanyuma kuri ibyo bya HCR, HCR ntabwo ibafasha ngo babonere nk'ayo makaye cyangwa se ibitabo bakeneye kugira ngo babe bakwiga, hanyuma yenda bategure n'ejo haba hazaza?
Nibyo nyine nako ndavuga, hariho abahabwa ubwo bufasha ariko ntabwo bushobora gushikira bose. Abana bose biga jenda nyanje mbanzi benshi batize batakomeje kwiga hejuru yo kubura konsa zikwiriza.
David, wumvise icyo Emeline agushubije?
Ndamushimiye cyane. biranababaje cyane rega buriya kubera ko wenda reka nkomerezeho n'icyifuzo numvaga mfite murabizi ubuzima bwo mu nkambi uburyo bugenda bugendekera abantu biratandukanye cyane cyane abantu bafite ingaruka mbi cyane n'igitsina gore bibaza ntavuga nibura hanitse hashyizweho uburyo bwihariye bwo ku mutegarugori ku mwana w'umukobwa ayo mashuri akubahirizwa akiga kubera ko ngenda mbibona aha mu Rwanda birubahirizwa cyane abana bari mu nkambi bariga za mahama abanyeshuri bahabwa amahirwe bakajya kwiga bagakora ibizamini bya leta bagatsinda ye bakagenda za kaminuza navuga ni rero nkashe ndumva bashyiramo imbaraga bagashishikariza ibyo bihugu bakabaha n'inkunga bagashyira abana mu mashuri rwose sinvuge n'abakobwa gusa ingero zose abahungu abakobwa bakabasha kugira amahirwe yo kwiga kubera ko iyo utize mu myaka mikeya ufite birakwafata cyane nyuma yaje gukura nta handi usigara ufite igikomere kiyonza iyo biza kugenda gutya nanjye so nkavuga ni rero hashyize ndetse n'indi miryango itegamiye kuri za leta bakagombye gushyiramo imbaraga bityo abana bakiga rwose byazadufasha natwe kuzagira isi iteye imbere kuruta iyo turi kubona uyu munsi
yego reka ngushimire cyane David Nsengimana
murakoze cyane namwe kubw'uyu mwanya mwaduhaye
twakire na Joseph Nduwimana Joseph uranyumva
ndakumva cyane
yego urahagana he
jewe ndi Uganda mu Cibitoke muri Bujumbura
yego telefoni yawe irimo iracikagurika sinzi niba turi bubashe kukumva neza ariko wafata ijambo ukatanga igitekerezo cyawe cyangwa se niba hari ikibazo wifuzaga kubaza umuvandimwe turi kumwe mu nkambi ya Nakivale
jewe icyifuzo nashaka gutanga kuri bagenzi bacu bari mu nkambi bwa mbere mbarije kubaramutsa abavandimwe bacu b'abarundi bahuze kuva muri Benyere kenshi ariko gusa ngira ikintu nashaka gutanga kubyo ukuri nk'abakugira inkambi bogerageza abana b'abakobwa b'abarundi bari mu nkambi bakiga bakabashyira ku mashuri bakiga kuko niko kadoda ku Burundi kirejo hanyuma ibikurikira mu Burundi naho amahoro yarabonetse abo bishoboka gutaha bagataha ku ntatwe baduherereye mu ntara ya Cibitoke turi hagati y'u Rwanda ku buryo bw'u Rwanda n'u Burundi na Congo mu by'ukuri umutekano uriho umutekano urakwiriye igihugu n'abagenwa abantu bariko barakora nako binitegereza ifoto yagiye berekana aba babyeyi bateretse abantu bicwe sande y'agahinda byane y'akagongo ku by'ukuri kuba butaka abantu bagataha bakaza kwiyungunganya mu buzima kiba byiza cyane abana bakajya ku mashuri kuko nta ubuzima bw'inkambi burabafata jesi ni ngombwa kuko mfite imyaka 30 ntabwo nigeze ngo Burundi ubuzima bw'inkambi sinabwo ariko niko ndatekereza kuba hanze y'igihugu ndumva ko bibabaje cyane bo bafata abo bana b'u Burundi bagataha bakaza kubaka igihugu cyabo kandi biba bibi cyane abanyepolitike bakareka guhenda abari mu nkambi abantu bagataha kubaka igihugu bakajya nta kadoda mu buhungiro mu by'ukuri
ngenda gushimiye kuri icyo gitekerezo cyawe
murakoze cyane
Emeline sinzi niba wabashije kumva igitekerezo cya Joseph ariko muri make yaravuga ko ubuzima impunzi zibayeho bubabaje ko bishobotse bataha bakabasha kujya kubaka igihugu avuga ku mutekano uhari mu Cibitoke kandi akifuza ko n'abana bakwiga cyane cyane abakobwa aranabasuhuje mwese impunzi muri mu nkambi ya Nakivale aho aherereye mu Cibitoke Emeline urabivugaho iki
akoze nawe kuduhumuriza rwose kuduhumuriza ubwo nibyo navuze yuko guhunguka ari kuri buri giti cya buri muntu wese kuko biba bivanye abayumva n'abatekaniwe yego kandi murakoze cyane akariko karangora gato ikindi ko mumbabarira.
Urashaka kugenda?
Ego narengeje umwanya nari nasabye.
Yego, urakoze cyane. Hari undi ubwo turakira ibitekerezo byabo. Urakoze cyane Merine Munezero. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ikiganiro muri Isanga aho twifuje kujya mu nkambi ya Nakivari muri Uganda. Ariko telefone ntabwo zirimo gucamo neza. Twagize amahirwe kubona uyu mubyeyi wemeye gufata akanya ke kugira ngo tuganirize. Andi matelefoni yose turimo kugerageza ntabwo arimo gucamo. Ariko reka twakire abavandimwe bari ahandi. Pierre Play, uranyumva? Wili, urahagana hehe?
Ya, ndi mu Rwanda hano mu karere ka Ngororero.
Yego. Ndibaza ko ubu ngubu noneho twa ari nk'ibitekerezo byazamo, kubera ko nta muntu tubufite ku murongo wa telefone none aha ngaha. Turacyakomeza kubashakisha waba ari mu nkambi ya Nakivari, ariko abatwumva yenda bafite network bwo bakora ku buryo tubasha kuganira nabo.
Turategereza ko mubabona.
Pierre, turakumva, komeza.
Ya, mu by'ukuri nanjye ikintu nashaka kuvuga nashaka kuvuga ku nkambi ziri aho na Kivari nako ku mpunzi ziri aho. Mu by'ukuri nk'abarundi cyangwa se abanyarwanda, mu by'ukuri icyo twavuga ni uko bafite gahunda bataha mu gihugu. Mu gihugu ni amahoro rwose, nta kibazo gihari. Aho kugira ngo bakomeze abe mu buzima butari bwiza aho ngaho, bataha mu bihugu byabo mu minsi, nta kibazo gihari. Kandi twabashya nk'impunzi tugafatanya kubaka ibihugu byabo bakomokamo, ndumva nta kibazo kiri n'aha pe. Bataha tugafatanya kubaka igihugu cyacu.
Birumvikana ko muhangayikishijwe cyangwa se mbabajwe n'ubuzima abavandimwe bandi baba babayeho. Hariyo mpamvu muba mubashishikariza gutaha, nubwo nabo bavuga bati buri wese icyaba yahunze kiba gitandukanye n'icyundi. Kandi n'umwanzuro wo gutaha nawo umuntu awufata ku giti cye, ubwo bakomeza bakabisuzuma.
Mu Rwanda wenda icyo abantu bahunze mbere hose umva leta babishije ku murongo, wenda n'abafite ibindi bibazo bye ku ruhande byaba ari impamvu ze bwite. Ariko mu gihugu nta kibazo, batadugafatanya kubaka igihugu nk'abanyarwanda. Ndumva n'abarundi bitewe n'icyo bahunze kiri mu gihugu cyabo cyangwa se cyavuyemo, nabwo bareba neza bakareba ko ari kirimo, wenda bakaba batashya bakagumira bitewe n'impamvu zabo.
Ndagushimiye cyane rwose Pierre kuri icyo gitekerezo cyawe. Ni radio rero Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ikiganiro muri Isanga. Twakiriye noneho Habakubaho Norbert.
Uraho neza? Uraho
Norbert, urahagana hehe?
Majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Rulindo.
Mumeze neza?
Turakomeye cyane,
Imana ishimwe. Nuko hari igitekerezo wari ufite se? Bavandimwe bari mu nkambi ya Nakivari cyangwa no mu zindi nkambi, nazo ubwo tuzagerageza kuzigeramo. Niba hari igitekerezo wumva cyangwa se inama wabaha, ngo amatelefoni yabo yanze gucamo.
Mbere na mbere tubanze dushimire Ijwi rya Amerika riba ryabashije kuba ryabavuganira se, cyangwa se ukumva imvamutima z'abaturage cyangwa se z'abanyarwanda se, cyangwa se n'uko bahagaze. Mbere na mbere tubanze tubashimire.
Murakoze.
Ariko se mbere na mbere cyase n'ibibazo naba mfite ni byiza yuko izo mpunzi zahurijwe hamwe zikaba zakirwa, ariko se nkibaza nti zakirwa mu buhe buryo, ese bafashwa gute ko hamwe usanga baba bafite ibibazo by'ibiribwa kutitabwaho guhagije, bigenda bite, ni ibiki bubateganyiriza?
Ni ikibazo cyiza.
Ni ikibazo kimwe. Icya kabiri nkibaza ni se igihugu kibakiriye hari ubundi bufasha babahereza? Nanone hari ikibazo gikunze kugaragaramo cy'isuku nkeya irangwamo, bavuga yuko bafashwe, bagira ikintu wenda babe babivugaho.
Ikibazo rero dufite ubu ngubu ni uko nta muntu uri kuri telefone ku murongo uri mu nkambi ya Nakivari muri aka kanya, banza network yaho yagoranye, ibi amatelefoni yabo ntabwo arimo gucamo. Ubwo nibo bari kutubwira ibijyanye n'isuku cyangwa se n'ubufasha babona aho ngaho ko HCR cyangwa se na leta ibafasha, ariko ubu nta muntu uri ku murongo hano, rwose telefone zanze. Ubwo uratwihanganira, ariko niba hari umuntu twumva akaba abasha kubona telefoni ikabikora, nubwo yaza kuduha uburyo bwo kugira ngo tumugereho akaduha nomero ze tukamuhamagara, rwose byafasha ko basubiza ibibazo byawe.
Kuko usanga kenshi babangamiwe, ariko se none igihugu kijya kwakira impunzi ni ibiki bisabwa? Kandi nanone usanga nanone ikindi gihugu wenda nta n'ubushobozi gifite, usanga nanone bisaba ibintu bikomeye cyane, wenda batubwira muri byo ibigenderwaho nibaramuka babonetse ku murongo muraba mukoze, ariko bavuganirwe kuko harimo ikibazo akenshi usanga icy'inzara, ikintu kijyanye n'ibintu by'amasuku, ugasanga ntago amasabune bayabonera ku gihe.
Ni ikibazo benshi bakunze kuvuga, kuko mu bijyanye n'inkambi z'impunzi henshi bavuga ko bashonje, abandi bakavuga ko batabona ayo masabune byo gufasha abana kwiga, ko n'uriya mubyeyi bigarutse
ibikoresho birabavuna kubibona, ugasanga bamwe ntibiga, ese ukavugana none ubucuruzi bukorerwa mu nkambi wabwize gute se babasoreshwa?
Icyifuzo cyawe ni uko batasoreshwa kugira ngo yenda babashe kureba aho bigeze,
biteze imbere, kuko buri impunzi ni ikintu kiba gikomeye, umuntu yaguhungiyeho ntabwo kweko no kumusoresha.
Ubwo hakurikizwa amategeko buriya uko babyifashe, nitugira amahirwe tukabona umuntu aratubwira uko bigenda.
Niramuka baba babonetse ku murongo,
yego,
tubariza kandi reka tujye dushimira ijwi rya Amerika. Ariko se akandi nshaka kukubaza akabazo gatoya, umuntu mukorera i Kigali cyangwa se mukorera muri Amerika?
Ubu hano aho turi ni muri Amerika, nk'uko nabivuze dutangira, rwose nababwiraga ko turi muri studio ya 7 ni ku ijwi rya Amerika, Washington DC. Ariko amakuru
kuvuga wenda nk'umukunzi wanyu abashaka yenda kuba yabasura biragoranye.
Kudusura hehe, muri studio se?
Ubwo urumva ko i Kigali bitakunda ubwo kukuma mukura muri Amerika.
Nuba wageze n'aha ngaho uzadusure, rwose tuzakwakira muri studio.
Nta kibazo, nicyo nagira ngo mbabaze kandi murakoze
cyane. Haragendwa muri studio rwose, umuntu yakwakira wageze n'aha ngaha mukagirana ikiganiro. Ariko ubu noneho birashoboka, mbere hari ukuntu COVID nyine hose yagiye izambye ibintu, hari ubwo byahagaze natwe ubwacu dukorera mu rugo urabyumva, ariko ubu ngubu ibintu birimo gusubira mu buryo. Ndagushimiye cyane.
Namwe murakoze cyane kandi Imana ibahe umugisha.
Iyi nawe
kugira ukurikirane.
Yego namwe ubagereho, urakoze. Thank you.
ngira hirya ariko madara nk'inyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe ndubivugo
eh yego rata urumunya rusangi kazi kuko ndo bagenda bimyozora nk'inka zabo
ari kabira simuhumuruka mana
Shofe, wenda unashaka uri wacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye.
Emye kwetu ni bugo.
Ndiye bugo.
Wiki. Nukuvuga ko buri wese muri twebwe yaje yibesha kuwundi. Yapa pa 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 pa. Shofe. Kigede. Komba taxi yaje.
Taxi ikorera hafi mupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Komba taxi. Mwite gurirwa kandi mukayizwaho na
La Benevolencia Royal.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda kiganiro muri isanga nongere mbisegureho twagize ikibazo cy'amatelefone abo twifuzaga kuganira nabo ngo batubwire ubuzima abagore cyane cyane n'abakobwa babayeho mu nkambi ya Nakivari ntabwo barimo kuboneka ariko abakunzi b'Ijwi ry'Amerika nkuko bisanzwe ntimwabura gutanga ibitekerezo kuri telefone hano ku murongo wa telefone hanyuma tukagenda twungurana inama n'ibitekerezo ku bijyanye n'imibereho y'impunzi reka noneho twakire Jacques Niyonzima Jacques uranyumva telefone ye nawe ubanza icitse Jacques telefone ye na uyu munsi ntabwo amatelefone yatubaniye rwose mukomeze mutwihanganire reka tubumvishe nakandi karirimbo hanyuma mukanya turakomeza twizera ko bigenda neza Radio y'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi kumwe na Jacques Niyonzima uranyumva Jacques uranyumva Jacques Niyonzima ku murongo wa telefone bari bambwiye ko ku buhanga bw'ibyuma bari bambwiye ko yagarutseho none ndumva telefone ye nayo yongeye gucika mukomeze kutwihanganira
aka karirimbo kumana y'Burundi kirasenya kuramba kirasenya kuramba shikira gasabisho uraka karirimbo kumana y'Burundi kirasenya kuramba kirasenya kuramba kirasenya kuramba kirasenya kuramba kira 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 kirasenya kirasenya kuramba kirasenya kirasenya
Radio Ijwi rya Amerika hi Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro muri isanga ama telefone nubwo yatugoye uyu munsi twari mu nkambi ya Nakivale muri Uganda aho twashatse kuvuga ku buryo burambuye kubijyanye n'imibereho y'impunzi muri izo nkambi muri iyo nkambi ariko twibanda cyane ku bari n'abategarugori muri uku kwezi kwabahariwe twibutse ko hi inkambi iri mu gihugu cya Uganda ikabicumbikira impunzi zaturutse mu bihugu bitandukanye harimo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Burundi, Somalia, Rwanda, Ethiopia na Eritrea. Akaba rero hari impunzi zirenga 140 biganjemo nyine abanyekongo icya kabiri cyabo bakaba ari abagore n'abana. Twaganiriye rero n'umwe mu bantu bari muri iyo nkambi bandi bose twagerageje byanze ariko abakunzi b'ijwi rya Amerika namwe mwagiye mutanga umusanzu wanyu ibitekerezo byanyu twabishimye kandi twizera ko bishobora no kugira icyo byungura abari badukurikiye cyane cyane abari mu nkambi nubwo batabashije kuvuga ariko bashobora kuba bari badukurikiye ibibazo bya network byabaye nabi n'amatelefone amwe yagiye acika nkuko mwabyiyumviye ariko reka mbere yuko dusoza ngaruke ku butumwa bamwe batwandikiye kuri Facebook. Lucas Musa ndi kuri yo yanditse ubutumwa bwe agira ati murabe murabe ubuzima abazungu badushoramo ku nyungu zabo bakatwicisha bakatwangaza utishwe n'urusasu akicwa n'inzara iyo yagiye. Naho Papi Rugenge ati ndi Kigali ati ibihugu byose nibishyire hamwe amahoro arambye haboneke impunzi zose zisubira iwabo kuko zibayeho nabi cyane pe. John Frank Karuranga we yagize ati ni byiza gusura abo bavandimwe rwose kandi Imana ikomeze ibafashe muri ubwo buzima butoroshye bw'ubuhunzi. Nshuti rero mwari muduteze amatwi nkuko nabibabwiye ku mirongo ya telefone abantu ntabwo barimo kubasha kwitaba na telefone zije zigacika ariko ni ikibazo kijya kiboneka rimwe na rimwe ntabwo rero zatubaniye uyu munsi ndeka tubasezere tubifuriza amahoro n'amahirwe muri byose aho muherereye hose kandi tubashimira kuba mwahisemo kubana na radio yanyu Ijwi rya Amerika. Ndashimira cyane rero n'abakoze ibishoboka byose ku buhanga bw'ibyuma kugira ngo tubashe kubageraho. Bifuriza amahoro n'amahirwe nkuko mbivuze mwari kumwe ku murongo kuri telefoni na Eugenia Mukankusi hano kuri mikoro muri studio ya Karindwi y'Ijwi rya Amerika. Nadia Tahaniwe wabahamagaraga nkuko bisanzwe buri munsi mu kiganiro muri Sanga. Mukomeze rero kugira ibihe byiza.
Watahire wa mukanda yatubika nguje kwika bagenzi nda hari havanu batibuka hari havanu batashima ni wawana na wamwegisha uribuka ko yakoreze ni wigira ngo ya gufashije uribuka nawe mugenzi mwahorana ku ntebe y'ishure uravuga umura mutati wibuke wibushime wibuke wibushime ni wagenda mutaburaya wewe nuzo wibuke. wibuke wibuke ushime wibuke wibuke ushime esinge nebiteye igomwe iyo ufise umuvyeyi esinge nebinezera iyo akubona kamwenyura nahuro nka byinshi wihebesheje uwawe wamawumba hari icyo ubuze niwaheza amashuri Tahire wa mukanda yatubika nguje kwiga bagenzi nkunda hari abantu batibuka hari abantu batashima ni wawana na wamwigisha uribuka ko yakoreze ni wigira ngo sindamuzi wibuke ko yagufashije uribuka na wa